hotvibes.co.
Southern Warrior, it's your boyfriend Tizo.
Yes, man, at least I want.
I'm a strong warrior. Ugu more ko twafuma. Defeat to twapita mo. Iwe.
Sometimes my mini makupontela. Sometimes my mini makusoka bad. All over butate bwanji suma piamo. Kunyamula katola kako mamite wa piamo. Vika balansa mpeze kamfuna vena. Batabofuna chetuma tena vina. Vika sila nishibebe teba piamo. Tasala teba biri mamitingo turukusha. Tikoni tako maminda imani. Jiwe weka unilimbisa mami. Sini ziba chukuru chesumali sila. Nika kufunza baby umani ya katine.
I'm a strong warrior. Ukumone kwa tuatuma. Defeat to tuapita mo. Iwe abatu valiesha. Ukwisa pakati pesu.
Mamini makufutisa. Sometimes mamuma nivutikila. Bati vita mba kudela tivaleko. Teti yambeko vina tivuleko new chapter. Defendi weweka uli kumutima. Vita penenzo chita sinenzo ziva. Di weweka uni chita understand. All over budete bwandi suma choka pasaid. All over kambava bwanjuma ni defender. All over namava bwanjuma ni defender. Sini ziva skuru chesuma ni sila. Nika kufunso manu uza friend you better know that.
I'm a strong warrior. Ukumone kwa tuafuma. Defeat to tuapita mu. Iwe abatu valiesha. Ukwisa pakati pesu.
hotvibes.co.